mwakale obofa nofa yali omwoyo ye yayagala ngwe ate yomwoyo ye yayagala nze tomfitina ndekambe ye mumboli na yeso sinze ebyabakyala byansena byakuleka wabaya kukyawa nonya banji.
Jimmy, Linda, Paul.
Omwana yakufisa.
Jimmy, Linda, Paul.